body they shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make we go the place for real. Oh sweetie, to party for body get it don't go. To call it all girl you want go. All the water bottles on my way. To Lagos, I go make you famous, even if they make us, Oyinbo go hate us, Tanzania to Lagos, make you famous, if they make us, Oyinbo go hate us. Ooh, ooh, ooh.
You are number one, my sweetie, sweetie. Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oyani uso none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenokewa. Vurugu patashika, ay, punguza kidogo. Na mingine kadharika, toto suna nyelewa. Apo apo liposhika, ukiongeza kidogo.
Mwenza kota
umuwa. My sweetie, sweetie.